Sam dam 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 baram dam na. Na 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 na. Sam dam 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 baram dam na na na. Oh yeah, na 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 na. Engosi baby gogo ndithanda. Ufike inhliziyo yami bihleli shota ngawe. Engosi baby gogo ndithanda. Ufike inhliziyo yami bihleli shota ngawe. Noma ungathi kusasa asambe soshada. Olonwabo lwambe luxhomekeke kuwe. Noma ungathi kusasa asambe soshada. Olonwabo lwambe luxhomekeke kuwe. Maze nethole nzwakaze mhlophe ndibulele uthando kuwe. Ngazolahlobo nenhliziyo emhlophe nanandisifuna kuwe. Swela amagama obulela uthando lwakho. Ngoku ndiyazincama nanandisilahla phambi kwakho. Thothubekho ntombi kanantsika. Onjengawakakabiko koluthando yintsika. Ndithanda manyanyani andikubamba usukuthi hayi mani. Baby undenza ndibe yilaway. Suke ndikubize ngomntanam. Engosi baby ngoku ndithanda. Ufike inhliziyo yami bihleli shota ngawe. Engosi baby ngoku ndithanda. Ufike inhliziyo yami bihleli shota ngawe. Noma ungathi kusasa asambe soshada. Olonwabo lwambe luxhomekeke kuwe. Noma ungathi kusasa asambe soshada. Olonwabo lwambe luxhomekeke kuwe. Kwakunini khangela umntu onjengawabebo mini. Abantu basetyhini bebehlekisa ngamapeliswini. Ndatsho ndancama ndikhangela uthando ndibulela la mama. Ngozala intombazanene ngqondo ekwazo ndithanda ndingento yanto. Ekwazo ndonwabisa nangoku ndingenanto. Bathi kukho ngabalukhulu umbombo uyaxosha. Uthanda le ndoda kakhulu ekubeni ngenayo nityosha.
Olonwabo lwambe luxhomekeke kuwe.